mandazi uombile. Hauna silo kuwa saba na mkoni. Liwa saliwa fedile. Hauna silo kuwa rata na mkoni. Liwa na wafedile. Hauna silo kuwa saba na mkoni. Roo! Saba na mkoni. Rata na mkoni. Saba na mkoni. Rada nam kuni. Raw! Ugari, everyone is taken. Nada richa na chia. Ugari, everyone is taken. Nada richa na chia. Ugari, everyone is taken.
Let's go down.
Ascaro.
Chester Balani, Brepuba man mpya potis. Aha. Hai hai. Jo 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 jo. Pumin ten man. Awa pumin ten man. Baby choose na get different. Asi buzu ntwa get Timberland. Baru no wa get Thailand. Chaba henu get au regela.
Jo jo
shele 360. Ke khume ka le hand. Gao fa 350. Gao holi shamu deni no hela strata uto nyaga nyaga kase muhu mane umuwe wausudale iskatu wa mama kele panzula aishu wa mama koi lamuri zanru wa mama santapula manzu wa taba ufeta saruri hana wena that's why guratile ASAP urata dilala wena that's why usenda delay text screenshot 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 I hope we get the picture. Back shots, back shots, back shots. Tamu goes what a figure. More shots, more shots, more shots. Get a tela uligo. Call shots, call shots, call shots. Follow me, I'm the leader.
I have an uncle. I have an uncle.